There's nothing new about him. That's his game. We call him a playboy.
That's so jelly. Nanza za jamie kumfata mumie awaja jaripe upendo jipime kama jana siku limota naize kana wenda na nyota nantashanga kama shawai hata
kuniwaza
zatashanga kisika na mivile
namuwaza
nantashanga kama shawai hata
kuniwaza
zatashanga kisika na mivile namuwaza
uwasilale kabisa kimwaza yeye nikifumba macho yangu na mwona yeye uwasilale kabisa kimwaza yeye
Shut up.